Jonas Noel.
Quick attack.
Number 9 is size 8.
Bitch, I'm a sassy.
DDD, I'm a heavy.
By the name Jabide.
Teddy B.
Ville, ville, si fine afa. Ville, ville, si fine afa. Ville, ville, si fine afa.
Tango them days, I'm a paki kuwa juu. Merciful, wonderful, great God, you're good. Nani wakulinganisha nawe? Who has the final say? That's you.
Naliombea mchumba ye, akanipambo. Nikona mjunya naitwa mama wambo. Sifa si zangu, so staki ni wabo. Ukinipa sifa, mimi nakwambia no. Nakuliza Jabidi, yako ni Yesu ama uliti ya bidi.
Nambianga taki na didi, ni Yesu. Hapo kwa sifa misi na budi. For example, nani angejua neza share verse na size 8. Yani naimba na naimba, imba.
Sifa zote tunampatia, tusisahau ndiye.
Vile vile sifa inafa. Vile vile sifa inafa. Vile vile sifa inafa.
Yetu ni kumpa sifa ngware, yake ametua mshangware. Yetu ni kumpreach hapa na pale, yake kubariki toka zamani za kale. Ona sasa mama alikuwa barren, sasa ye ni parent na najenga nyumba Karen. Sifa huyu Yesu anapewa zote, na kama we hutaki basi potelea pote.
Chochote nitakupa popote, fungu la 10 nitakupa siku zote. Title deed yangu nimeandika jina yako, hata deal zangu zote zimetoka kwako. Zangu ni zako, nimenoti zangu ni zako. Zangu ni zako, nimegundua zangu ni zako.
Vile vile sifa inafaa.